Tumetembea hii miaka yote. Tulikuja hapa 2013 tukiwa na Raila Odinga kwa court. Tukakuja hapa 2017 tukiwa kwa NASA. Tukarudi hapa mimi na Musalia tukiwa na William Ruto kama candidate wetu. Tukasunguka, kura ikawa vile ilikuwa. We want to tell you, as a community, as a region, our unity is not an option. Lazima tuungane, tupendane, tutembee pamoja, ndio Wakenya wengine waone faida ya kufanya kazi na sisi. Tukishikana vizuri, tuungane, tufanye kazi na wenzetu. William Ruto akimaliza tamu yake ya pili, sisi tuko hapo. Na katika uongozi, ukitaka kuongoza, lazima wewe pia ukubali kuongozwa. Tusaidiane na wengine ili tukitaka wao pia watusaidie. Na hatukuji tu hapa kusema maneno ovyo ovyo. Record speaks for itself.